en songa yangerero yagadde twogere amaka gatumiwe guru lwaki gafuuse obutwa omuntu atandika ne munne nga watali nemmererema akaseero luyita ne bw'otadda terialuma naye kyoki kye tuliko
amaka gakola gaweewala ensibuko y'essanyu wadde kale byasoba n'abamu bali mu nnaku tekijjawo ntegeka ya katonda buli muntu kwagalanga munne fenna tuvunaanyizibwa okuba n'amaka gajjudde emirembe amaka gakola gaweewala ensibuko y'essanyu wadde kale byasoba n'abamu bali mu nnaku tekijjawo ntegeka ya katonda buli muntu kwagalanga munne fenna tuvunaanyizibwa okuba n'amaka gajjudde emirembe
lowooza ku zino ensonga songa semasonga mu lulyo olukiiko olwatudde mukyale waffe gye tubeera omanya bakyala be basooka ne banja ensonga
obwenzi bw'abasajja mu maka obutagumiikiriza mwabaki bwe baayitanga bebi mu kusooka obogola ng'ayita ensolo ne loose tewo bakutesa otunulanga nse mu ddwaniro okwetonda ekyo kyagaana ne bwe mpandidde omweso njagala nange nkifiringe tomwami wange onavinga ne surprise nse wampanga sidde mulawe we gutinto
amaka gakola gaweewala ensibuko y'essanyu wadde kale byasoba tekijjawo ntegeka ya katonda buli muntu kwagalanga munne fenna tuvunaanyizibwa okuba n'amaka gajjudde emirembe amaka gakola gaweewala ensibuko y'essanyu wadde kale byasoba n'abamu bali mu nnaku tekijjawo ntegeka ya katonda buli muntu kwagalanga munne
Yeah.